shushwe ngemithi kodwa ungababuza into nongabafokisi sisibuza amabhotela thamuka nebhokisi banye kuthanda umona ungababonisi mina nobumnandi esimathe nolive kodwa kuzeka kwedini uzochitha utshwala bethu unezingakithi sophumelela noma sibushwe ngemithi kodwa ungababuza into nongabafokisi sisibuza amabhotela thamuka nebhokisi.
Trading. kwentanga bazamile usohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye ndiyajabula jabula sonwabile siyathandana bazamile usohlukanisa abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye ndiyajabula
happy, see Thank you. Bibles and